ufuna ucula kodwa uyashiya le beat ufika sotatazela ungeninga to trovio ndizobuza ukuba ntoni le nto uyibiza ngehit abam rapha banamhlanje benzi ngathi bafostile undenzeli warinyana umrepho DCBPT ndizobuza umbuzo iwani eso spindu usithathayo ungadlalela pha kuthi ixesha lakulinge kaphela ezawenzanza lastena ndise andikazeki abonamni PPT ndirepresent PPT xa ngumrepho qhola abantu uyazi ukusiza ndilitshe no one apha kunonobulala iPPT amajita angenalana athanda uthetha awaphela abanye bathetha ngecountry kodwa kwayena kayasi kwaze kwamnyama madoda ebusweni ezinkawini sendicingela iproducer yalo mrepho ungafunda ungaprodusa kanjani ingoma yomntu ongabhadlanga apho sifika khona makuvele kuliwe neskim sam makuvele kufiwe aba mrephanyana banamhlanje bazenza obetter but still abavakali makodina nivakali
Nesbuye rongo every song sayibulala kaloko singamaqala kwi rap asinandanga saluti sinja sam ngiyafatela maqala besingekho for the long time oh yeah now we back abanye bayoyika yivake BOD senza nje yimake kithi la matafaku yabanyiso okay boy ndiyibhosa nawe uyasithola ndiyabaxoza abanye babo ndiyabakhotha ndisisithonga umrepha abatholi line bafuna ucisa mna bayaxoka iithrupha ezininzi ndizisiya zikhala ndiyibaba naw uyagcwala apho ndifika khona ndibasiya bekhala phinde uzinete nam nayifuthisaku uyabhanxa smoke asitholi line ukuba ibhola itrophe ngubani Nale flow ibita magongo ibita magongo
Apo sifika khona makuvele kuliwe skin sam makuvele kufiwe abaprephanyana banamhlanje bazenza obetter but still abavakali makothina nivakali
check Sinja zamu sifikile babecimba sithabalele kodwa londo sozibona meshube nqeshubayo mesuka nqesukayo niyathanda ube niringa nizohlale ngabafazi PPT body beater kulapho siphumakho chukumisa intsimbi endala yaze yenzeka imihlolo yazi mfethu nemibono funa uwisi PPT yazi mfethu ngekulenze niyathanda ufuna ulepa niyayithanda nemilepa dlala ngamagama nje asiculi ngasiyalekwa ha ngekelenze bafana Yakelenze bafana ya yakelenze bafana yakelenze bafana sina sala ngamagama vele singu kwenza imali asidlali imrabaraba izinto zochithi siyazi siyawajonga namagama asithuli ngathi ntanga yakelenze bafana yakelenze 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 bafana yakelenze yakelenze
Basifika khona makuvele kuliwe skim sam makuvele kufiwe abaprephanyana banamhlanje bazenza obetter but still abavakali makothina nivakali yes hayinyana banocinga PPT le skim sabantwana uyayazi